Prince Kobe, the beginning, yani. Madhali ilifunza kwa choni kuchuchumaa na kwa God ni kunyenyekea. His situation is deadly kukwa zitagi. Music kama mziki sio contractile. Our wife, baby, siyezi jekea. Let's spread car rumors. Leono ni na makumwazi ya success. Akili meunga misuli. Kaito masinde. Mapenzi nikakia wawili. Acha ikae ni na configurate. Coincidence nikameti biloba. Alinisho voice yangu tamu. Inatoa fuko shimoni. Ujanjo wa nyoka. Iliishia kwa flami. Not with a patcha na strangers. Behavior mati. What matters ni tukwa like. Ukitaka kudishi fiti ustange na mpishu. Ukitaka nyama fiti. Usijuveti na dishi nini. Ring kwa chanda. Au debedebe kwa mkanda. Tunge dishi mapenzi. Na jitu makilu mandika. Nizeni ya mauchongolo fishi kidae. Usiogope mbwa. Ajitu fauti ya mgeni na mwenyeji. Hii ni tradition bana. Si ubada trade hawa wife. Sukabila si itambui. Kisura na Casanova. Goya na kompleta ameno imepanda. Adu impende, rafiki ni wa muda. Niko salama, ulizia Janet Karina. Life haina spare part. Na mtegi meanduguye, ufa maskini. So na kaza hustle, harufu ita kushowote exactly na piku. Wakava ni ya crucial, Staroni Village Bega. Unfortunately, after release ya usoto ni kamitu Mr. Compressor. Wana bakari, pesa ni flowers. Uja na kupotea, but tomorrow peace another day. Ujana ni moshi, sistee wacha kutanga tanga. Sometimes ni heri shetani unemjua. Na malaika unemsikianga tu, wacha kufe promise. Hata kibogoyo chini ya maji uchugitheri na asira na condenser. Ale siku zinapigia mbuzi ngitaa, singe treasure hiyo stupidity. Sirajotu kondo kula kumbali wa kamba. Mwona kobe na lingwa na mawe. Kumbe meni mtime jama tunda. Nakumbuka vokali kwa chati ndio ilinifunza ku triple bite. Nimekosea sana kutanga na wahuni. Sasa kitanda yangu ni laza na wasiwasi. Jikoni vurugu. Sasa tumbo inasokota kati ya kichakachi. Panya zinitakii. Sasa navalia rackets. Familia hatupatani. Sisa kultumbo afute jina yangu kwa will. So far experience ndio the best teacher. Mwanzo yangu ilianzishwa na Madam Linda Nyabuto.
Wiwi, amuka 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 bana. Ujumalisa chumu nalala. Hii ni Nairobi jamaa.
Ah, siku baya boss. Jana siku lala. Landlord alinifungia hao manze.
We amuka, endia seme tukorogi kokoto. Fundi anangoja.
Wah, sawa basi. Si unajua mind ikibelieve ita achieve. Nisikize, by listening ndio utakuwa wise. Tena mema, hii kuishi ni bahati. Kifo ndio lazima, kai bada. Sorry itakaa mdio. Baadaye happiness ni part na parcel ya life. Kijana mchanga. Kimziki niliambiwa na lengo na nisione tu bilionea. Ukiwa na imani unaweza toa maji kwa mawe au patience unaweza pika hata hiyo mawe. Hizi migondo zile ni toa mtaa sahi mikono na mind kwa mtarako wa mahogany wood ndio pencil na papers za flamingo. Haters ngojeni ni apply kosa nostra ndio ni wara redesign ya angry birds sio kangi beef walishatupa mbao juba bangu seremala yenye the moment ndio tu wana degree bila brain kobe na brain bila degree. Let a mic kozi yangu si ya mamba. But inatosha kujigamba na demand changu. Sio kama reso wanapigania belt na kuna vinyasa. Since tenet del monte ndio ya kwangu. Silewi sivuti. Ngumu sana kunipata kwa klabu. Kama veloezi pata bob kolemo na sim card ya Airtel. Mam pole sana for all the wrong deeds. God, najua nimetenda wrongs but only prayers ni huku console. Say hustle ni mziki. Boy simple. Last born kwa familia saba. Ndio mwanzo tu.
Ikaze, ikaze, ikaze. Ni yo mato, jana kome tipe moyo. Ikaze, ikaze.
Kobe, the beginning, yani.